taratibu, mwenye macho ya aibu, msahau najaribu, ila namkumbuka sana, umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana, alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akatekwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, tali haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana. Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Pesa nyumba gali nikapukwa kunijali akanikimbia alitanganywa na wale kwa pesa nyumba gali miungaunga kunijali akanikimbia alonifanya silali jua kali nitafute tukale lakini atakujali kali akatekwa na wale alonifanya silali jua kali nitafute tukale ila wala kujali kali haka.
Tapata wapi kama ile nampendaga sana.
Tapata wapi
kama ile nanipende sana. Tapata wapi kama ile nampendaga sana. Tapata wapi kama ile nanipende sana.
Bato na nije mtoni ila nikianguka singoni. Bato na nije kilana Mungu soma siana Bado na nijembe tomu Ila nikiamuka simoni Bado na nijanki lala Lakia Mungu soma siana.
You touch clever Hini sauti ya rahisi Ilo mshindaga ibilisi Kwa wanadamu soa rahisi Mbie, last month yuko tofautisha Kati ya msalaba na jumlisha Kuna X na kuzidisha Ni cheche
Bato na nijanki lala Hakia Mungu soma siana